She doesn't make come, then I'm going to jump when you tomorrow I come. I need to for home. She doesn't make come, then I'm going to jump when you tomorrow I come. I need to for home. Ni machine no ku million. Bele mini ta zondo kiao. Ni machine no ku million. Bele mini ta zondo kiao.
Nimesaka saka sijapata. Baba mbona kuniacha? Nimekuja kwako najiweka kwako na this time utaniacha. Nimehangaika jangwani. Mambo kwangu ni wagwani. Hadi mimi nashindwa kulikoni. Nafinaga kakitu kwa sahani. Shida hizo tu kwa foleni. Moyo wangu nafsi yangu poleni. Niliomba omba mapeni. Nikitaka tu nye munipeni.
Shida zimekaumi tena kwenye jambu. Tomorrow I come. I need to for home. Shida zimekaumi tena kwenye jambu. Tomorrow I come. I need to for home. Nimeshindwa kuvumilia.
Shida zingine shilingi, sina, siringi. Nakosa do ya rekodi lakini milango na bisha hodi. Nina kanyumba sina kodi. Napiga magodi na momba godi. Lengo ni moja ili nipate. Ni hame mihogo ni kule ni kati. Ime nibidi Yesu nifate. Baraka zake nazi nifate. Sitolia, vumilia, maula na miendo nachia.
Shida zimekaumi tena kwenye jambu. Tomorrow I come. I need to for home. Shida zimekaumi tena kwenye jambu. Tomorrow I come. I need to for home. Nimeshindwa kuvumilia. Bile mini tazondo kiao. Nimeshindwa kuvumilia. Bile mini tazondo kiao.
Na wenye chuki wako tu. Waki kusema songa juu. Tengeza ko. Safisha roho, imani yako weka juu. Juu shida zimekam, tena ziko mob. Wengine ni makao, wengine wana job. Kwa ndoto zako, weka hiyo hope. Yesa kulinde kuliko yule cop. Prayer ni lazima walini show. Kijana siye omba awezi wo. Godi niko kwako, sibandu ki. Roho mtakatifu, ndo bundu ki.
Shida zimekam, tena kwenye jambu. Tomorrow I come, I need to for home. Shida zimekam, tena kwenye jambu. Tomorrow I come. Nimeshindwa kuvumilia. Bile mini tazondo kiao. Nimeshindwa kuvumilia. Bile mini tazondo kiao.
Vimekuja kwa fujo. Mi nazipea mchujo. Kwa Mungu Baba ndo niko. Vimekuja kwa fujo. Nazipea mchujo. Mwako Mungu Baba ndo niko.
Shida zimekao. When you jump, tomorrow I come. I need to for home. She doesn't make come. Then when you jump, tomorrow I come. I need to for home. Ni machine no kuvumilia. Bile mini tazondo kiao. Ni machine no kuvumilia. Bile mini tazondo kiao.